Alipoti efulumiziddwa ekitongole kya Environment Conservation Trust Ecotrust eraga nti amaka 5,515 nnyo okwetooloola eggwanga lyonna geganyuddwa mu nsimbi ezassibwawo eri abasimba n'okukuuma ebibira olw'okutaasa ensi kulikka eryobulabe mu kiyitibwa Carbon Markets. Akulira Ecotrust Pauline Nantongo Kalunda ategeeza nti enteekateeka eno eyunza amaka g'abalimi abatonotono mu Uganda wakati mu kusitula embeera zaabwe n'okulabirira ettaka, n'agattako nti bali mu kuzzaawo hekitaaya ezettaka ezisoba 7,000 okuva ku njegoyego z'olusozi lw'enzooli kw'ossa n'olwa Erigon kw'ossa ku njegoyego z'ebiyiriro ebya Action Falls mu bukiikakkono bw'eggwanga kw'ossa okwetooloola omugga Mpologoma. Babadde mu kutongoza bikujjuko bya Ecotrust eby'emyaka 27 mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekya Kampala.
Buli maka gakola pulaani y'ettaka lyabwe. Kakati bwe bakola pulaani eyo, ne balaga nga bwe bagenda okuteekamu emiti okutuukiriza pulaani eyo. Bwe tujja ne tulaba engeri gye bataddemu emiti, ne tubala nti emiti gino ginaalya carbon dioxide yenkana ki. Kakati ne tubawa certificates. Certificates ezo ne tubeera nga tulina engeri gye tuzikyusaamu ne zifuuka ssente. Kakati guno omuka gwonna gwe tussa, abo abalimi be tukola nabo be bagutuwa.